aad muraayadto maskaxda degtay baad miir ka u toho adamaan kaygan maamushayo nafta ummasuud muqaage qalbiga mulkidaad muraayadto maskaxda degtay baad miir ka u toho adamaan kaygan maamushayo nafta ummasuud day day muqaage kal gacayl mutaadi barto farxadan ma raybaad masuul ka tahe macnaha kal gacayl mutaadi barto farxadan ma raybaad masuul ka tahe marhaba laabtayda waad mudante marhaba laabtayda laabtan adama labkiyo karoon miskigo sidii miraha macaan badante adama labkiyo karoon miskigo sidii miraha macaan badante haddaad marwa uun mar ii noqon lee miyaan miya raba micin bidlaa miyaan miya raba micin bidayaa adama labkiyo karoon miskigo sidii miraahaad macaan badante haddaad marwa uun mar ii noqon layd miyaan miya raba micin bidlaa bidlaa mid kale bidlaa micin bidlaa bidlaa mid kale bidlaa midabka quruxdee mariinka dhalaa sharafta mulkida markhaatiyo makhluuqa dhammaanti ku marage hadaa ugu mudan mar laydu maro midabka quruxdee mariinka dhalaa sharafta mulkida markhaatiyo makhluuq dhammaanti ku marage marage qalbiga miirata muraaqoodo tartaan wixii badaala miiraabo qalbiga miirata muraaqoodo tartaan wixii badaala miiraabe daba kalgacayl ban maaxanayo oo aanay igu soona maxda adama labkiyo karoon miskigo sidii miraha macaan badante adama labkiyo karoon miskigo sidii miraha macaan badante haddaad marwa uun mar ii noqon lee miyaan miya raba micin bidlaa miyaan miya raba micin bidayaa adama labkiyo karoon miskigo sidii miraahaad macaan badante haddaad marwa uun mar ii noqon layd miyaan miya raba micin bidlaa bidlaa mid kale bidlaa micin bidlaa bidlaa mid kale bidlaa adama labkiyo karoon miskigo sidii miraahaad macaan badante haddaad marwa uun mar ii noqon layd miyaan miya raba micin bidlaa